unatibwa di mapenzi. Wa chiki ngoma inalipuka ka world war one. Every man guaba girl, every girl guaba man. Wachani confirm, mbono na haraka unenda wapi na ijam. Nataka bad girl, zitaki shy girl. Dema kipenda nasema night love. Choma maini mavieneji ni wapenda sio siri. Na fine girls huku mjini upenda nini? Na staki WhatsApp, call me. Staki ma SMS, call me.